upofu, moyo wangu umekumbwa na hofu, hofu. Haya mapenzi ni upofu, upofu, moyo wangu umekumbwa na hofu, hofu. Kama kupenda na kupenda wewe, na kama kukonda nitakonda juu yako. Why you go? Why you go? Why you go, my baby? Why you go? Why you go? Why you go? Why you go? Nauliza why you go? Nitoka kitambo mpaka sasa, tunatanua tunakula bata. Toka kitambo mpaka sasa, love, tunatanua tunakula bata. Nipe maana ya mapenzi. Kwako I will die, cause your love is crazy. Not only today, you are full amazing. It's a drunken love. It's a drunken love. It's a drunken love. It's a drunken love. Ndiyo mekwenda kwa ganga kuoka, kila kukicha na zidi tu kunoga. Mama wenzangu wamepandwa buldoza, wajili ya mapenzi mwanjo somiswa. Toka kitambo mpaka sasa, tunatanua tunakula bata. Toka kitambo mpaka sasa, love, tunatanua tunakula bata. Nipe maana ya mapenzi. Nipe maana ya mapenzi. Nipe maana ya mapenzi.